baby, oh, sikia my dear, nakwambia leo narudia kukupenda na kupenda pia uenda wanipenda, yani saa nimekubali kwa yote nitasubiri. Oh baby, oh, natamani kusema no, wataka kunitoa roho, najikaza kikomando. Oh, oh dada mina, Amina wendo roo ya Amina, mengi na yasikia Amina, nashindwa kusema Amina, kira aina ya bwana unanichanganya na wengine ndugu za, halafu yule pacha harafu ndia nakupenda pia Amina. Warisema kizuri ndio chenye dosari, leo nakubali kwako sina hari, nakupenda kweli ila niambie, oh, Amina viru menini hivi unanipenda kweli au sikufikishi safari au bado natafakari? Amina niambie.
Yamini kumari kuna mwanangu mchizi kishizi Venja chizi.